ngithandi isithwaba ngoshebo tangizenze ngazalwa nginje bathi ngithandi isithwaba ngoshebo tangizenze ngazalwa nginje kanti nomkhulu wayeyiso to Japan wangifundisa ukuphiso wathi yithi insizwa amakhosi thintomba dlala bafaneza amakhosi kodwa zanga ngitshela ingosi thikhiwa nelihle ligcwalibosi kuba ngifundisa ukwenza imali umuntu wesifazane uphathwa kanjani just way I'll be a better man I'm living a lucid dream what you tell me namanje jumpin' namanje ngigaqile backseat muchawuke petition yo Francis Gaffi le piatla la copito my love, my love, my love, my love forever, my love, my love.
I cannot feel, I cannot deal.
Take it to the dance floor.
Every night and day. Yeah.